Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Salatare chapantati lewru October sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima silimaji chapanɗe nayyi e joyi Ponsa Hammadi Yaya jottinonoo ɗo kabaruji ɗo yumoro way galo kanko noddirteɗo Salim Joro wonto ɓoggi jamɗe toon sakiraɓon compititiwide nokku mawɗo ndiyammeje ɗe kani iwrude nokku noddirteɗo kabala hollitaa wiyde cuumu naati toon ka fedde somal zep nde hollitiwide jamarde joƴƴina hakkillaji muɗum tawede wiide kakele kewɗe bonile oɗo nokku furro ko laamo wino waɗanno botu mawɗo faaɓe ƴewtoɓe pammina jamare no keeri laamorɗe kese ɓe gaɗira le leydi meɗen ndi oɗo botu barti bortinama fa le jonte garoje ɗe fedde sagontode sukaɓe janggoɓe le leydi meɗen ndi wattu joni murtere mabɓe nde ɓe jaltiti le hen ila keñe ɓe gaɗi noddago fewde sukaɓe tinno jaaha ɓanta cuuɗi e kolɗi sakiraɓe ɗi wonon sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo kikiɗa nden ɗi bisimilla moɗon e heɗade oɗo kabaru yettikimi wattu joni kamɓe pasuɓe ɗum woni imogol ngol ɓe noddirta defogol hollitami wattu joni orientation o yalti suudu ministre humnino jande le leydi meɗen ndi kañum hokki ɗiɗo kabaruji ko yaata sukaɓe ɓuynaji temedere capanɗe jeɗɗom e joyom kañum en kani sakede le jande hakkudere le leydi meɗen ndi hollitidi wiide nokku mawɗo ndiyammeje ɗe kani iwrude nokku noddirteɗo kabala wiyama yiite nangui toon alan ƴaɓɓinoɗo sappo e go o yamde noon ɓe kollitiri wiide kaake kurɗe kañum en boni toon ka wala fu neɗɗo keddiɗo ley hen kaaki bonɗi toon ɗiɗo wiyama millioji wattete ley hen kasen so ɗon heɓa moƴƴintinede ka kamɓe laamum koɓe kumminiɓe kabar ndiyam tiniɗam le leydi meɗen ndi ɓe mbi jamare nde joƴƴina hakkillaji muɗum ɗiɗo golleji fo garan ƴeŋude le hitande 2019 ndedu fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Dikko e Ousmane Niali Boudi
nokku o fu laatima ƴumde pompien en ɓe kana gaɗi leer kurɗo so keeɓi ñifude yiite nge bonande mawɗo kaaki gaɗi hen o masima yiite nangui ley nokku o yo kuɗɗe e wi hoorejo projet o ɗe yiite yaawi nangude gonno hen nde yiite ɓangi toon wattumo timoɗe golleji projet o golleji projet pompage kabala o sartano tekkite lewru décembre warur ndu ɗum e wonde hooreɓe projet o dokki taƴoral ɗum bonne tetta fay hunde nde jokkitade golleji ɗi ɓe kolliti du dokki taƴoral du ono darta muya jama banggal ndiyam yiwde 2020 yaade 2023 kabaru mum yiwde lebbi tati yaade lebbi nayyi nden nokkure ana hani hokkude ko ɓadato millioji temedere capanɗe nayyi e nayyi litre ndiyam ñande fu fa darano gallure bamako yiwde 2020 yaade 2024 Bakary Kulibaly juɓɓino golleji projet kabala heedi suma pep wonko sefi keɗoɗen ɗum
won gollide wonde nde torra muɗum hewtaki ndene gollide amen suma jep nde waɗan e bawɗe muɗum fa nde gollide ɗiɗe ɓerde darano ko yimɓe kasindini kabaru ndiyam fa ɗum heɓe laatade ko bamako hasindinno le duuɓi garoji ana mawnino sanne ɗum min gondino daranade ndenno ɗum ana wawi tannenɗu golleji ɗi seeɗa le hitande 2019 nde ana wawi wiyede ko yimɓe bamako kasindini ndiyam
wasataki
fewde oɗo kabaru gollirde daranide kabaru ndiyam teniɗam martini kumpa dabareji ɓamama fa yaafina ƴengigol golleji muɗum yimade muɗum yo tabade wattu cartaɗo o Bakary Kulibaly juɓɓina golleji projet kabala wonka sefi keɗoɗenmo
au niveau de l'entreprise déjà ça
dabareji ana gondi e ɓamede fa gollirde nde fawa golleji muɗum nde ɗiɗi yalla ko yimɓe kasindini ɗum ana heeɓe fayso tawa ndeɗo gollirde suumi joni hedde somage imadaraji ana gondi waɗede dow faaba muya laamu o fa ko boni ɗum moƴƴintine ko hasindina ɗum wawa
heɓede
e miccintinde on nde nokkure ɗo ndiyam ceniɗan fewjete heedi kabala amnu saɗɗa mum ana yaafa e milliardji capanɗe nayyi sefa ana hani hokkude ko ɓadato millioji temeɗe ɗiɗi e capanɗe jetti e jetti litre ndiyam ñalade fo
sikirab so gabbido bemal ami ande ngal oɗo mbawi nettirton miijoji moɗon no noddimi dow numéro ɗiɗɗi anduɗon ɗi garon tawmi dow répondeire hollitinde wiide botumo laamu o anni fewnude le leydi meɗen ndi fa pammina jamare nde keeri laamu keso ɗiɓe kerti le leydi meɗen ndi oɗo botu bortinama fa le sappo e tati lewru novembre ɗum timma le sappo e jeɗɗi lewru novembre waroru ndu koni fana muɗum faɓe ƴewto yalanoɓe kane heɓnirtiɗe alaji ɗi jogal e micciteɗen wiide yimɓeɗe hewɓe gonde wadde hen immadaraji wiide jaɓanayyi ɗiɗo keeri laamu kesi gaɗɗi le leydi meɗen ndi hono wori Ousmane Dikko
ɗiɗo jooɗo kaaleji yo nannude e jate hakkillaji yimɓe paɗe projet waltigol keeri jañeli le leydi men laatade heƴaɓe laamu baale haalanade en baale politique laamuji communaji amiri en inde andete hooreɓe diina fawarde e guɓe ciñinɗe kawral deƴere dewnitinal ngal fu ana hen ɗum e wonde dabareji martinama kumpa heedi gouvernement wattumo amana kaaɗo saria didugol keeri laamorɗo leydi meɗen jaɓanaka heedi jamaje yogaji les région ngaji gaaw tumbutu fawarde motti wonɓe le cercle ngaji yogaji gaɗi majereji jaati fawarde e moɓereji jama holiti me metume be ndade gouvernement ngada cercle ngay indi region ngaji
holitinde wiide fedde sagon tone jangobe jande dowre kanya hakkunder leleedi meden di be bi wattu jona be jaltiti e murtere mabbe de dido kabaruji be ndokkidun kenya yeso suudu tele wondu leleedi meden di odo bureau am be bi kambe lamobe pamri wattu jona be ngadi noddango fodel dum woni yimbe jangobe lekkolombe leleedi meden di tinno bantay e jamde fa kebe famtade fa hande kedden Ousmane Diko
do ya damal lycée Notre Dame du Niger les communes tatoba bomako classeji di fu ana auditi jangobe jang ina fu anangonde golle le majji gollobe lamorde janginirde dede fu anaton murtere golle amd tabama le janginirde kewde le janginirde jande hakkundere lamu kewde le leedi men dun wonde janginirde yogade ka puttitali jande e misalu lycée technique bamako nadu groupe scolaire 1008 logement yirma joka fu pantali kati dalla wadi tagalde do nyalade ko walde sukabe jangobe l'école mali am wadi imadara am nartino lamu o yoba fa laba kedde jawdi janginirdi sukabe e janginirde hakkundeje gollalajo ko mu en dewata dum fawarde e hebbe defu beedu natine e jande ko yaawi
onno wayde jam e deedere worri li sa halidi ndi wattu jono ko buri hode jamare nde fu batoji di yeli nadde san wada ton dey mudun sa bami misala do burem do ko buri hode jamare nde fu di do batoji natta yimbe wonbe tombe koliti wi dan gonde wadle hen jaagoju muden kewdi an gonde hebudle hen kebe mudun en do fa kebe famta de fa hande ngare kedde Ousmane Niali Boule momini sendebu
ebe ke himbe burem amobe batongaji fanda wayade le gelle godde ko sabbe binne don sabe e don yafi kanye de nagu gondo do mudum dum wonno ko himbe gennidi quality wide
quand un passager veut aller
so adaya gawo adahani yobude teme tati e chepan le jeddi na dum teme jeego fawarde e ujunere jonde tato bala leso e nyamdu ana hen idum reni dun cogumu ana wara e ujunere e teme didi tawene do lawi idum
hulbi
tagande nagu ke yado himbe hewbe an gada golleji di nafa wodi e mudum le dangeje gelle do di daroto rewbe worbe sukabe e mawbe mon fu an wada jaagu mudum sini di jotteke le nokku mudbe
aburem ici nous n'avons pas
burem do bibbe ledde e nako ngala fey hala kabaru gure lobbi dum ngala ka kambar batu ngaji kala homo fu ana wara sodude ko be kasingi
bato ana jogi nafa sanne le cercle burem o wonno ko o debbo goto holiti wide
le bato
yo bato ardi kulleji fu burem do himbe hewbe an nawturo dum iwde kulikoro e motti warde burem kulleji kewdi kebataake lumo burem sina so batungaji di ngari
on voit tout ça
tagalna fogaji di imbe yogabe kuliti wide batungaji di ana bubi wattu modi nyaato do mayangodo ana famdi wonno ko tijani tour hebeni ci jotamani iwde burem
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
Instagram bien lutne le kere dujuto en puddirando sewaare do be kollitiwidi himbe le humminibe kabaru bonandaji ngattibe fewde Europe puddi bottuma be ile kenyen to sewaare to be do himbe le be wuri le lamu tawdini menaka kidal tumbutu gawo kany e mopti le baldiji be ngarambe tuttindira do hen hakkilaji be pammine hono bonandaji ngattibe fewde Europe worri le de don nokkule lannibe o do botu suudu ministre humminu kabaru robe galleji kany sukabe le leedi meden di se yurudan gardan faado gawodo be kulitidu sukabe jokolbe idon wuybe kani en nangalle denne mabbe noddata alfakina idum le lamu dum won le gallure gawonde jatnobe kulitiri wiide be do wuybe dinum yambe sikita wiide kambe ardi hono bonandaji ngatte le dede dum won to gawoto wakkati de piafa be ji jamde holitaabe be dokkas zendrama ngabe wobbe tombe se yurudan gardan faado yoru do wattu jone be kulitiri non diam dan wondi e natire tono idum wembini sanne to yoru tono be kulitiri wiide e wonbe tombe kanyi awo be ka fu puddi yopudi nokkule muuden dan don diam be bi il fuddi be bayri yide hono muudon be il hitar 1994 non be kollitiri wiide ido wembi be nyalo mo handen o sanne ko heewi mabbe furdu fuddi yopudi nokkule muudo yende be gonde ndartude nokkule goddo be kan hotoyde sekirab do katir kiki dande do kabaruji ne den dimi joti on sanne hedaade heejo jame ka fande kedde hedaade honno andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam
Money.